na kitu ni tiki tu kama star kwenye movie.
That's right.
Ana na tisha, ana katika ndo kwa Kiafrika mwanaume ndo nafika. Stare ni kupare na ye kiuno tumi na baki koke. Ahe, banga zigi zigi za nija za wizi wizi. Habibi loko na mimi si tuta jigi jigi.
So tight,
all night, all tight, all my, na all nice, all right. Paka chini rudi juu speak once
is that the huh
hakika wanifa japo tu kwa dakika.
Hey girl, you got a big back.
Super angel, super girl, foot the door, he's so rusha bro.
Yeah.
I do girl god do like luna kisha ibuka juu cheza paka ni jeans niko Jamaica side ni kama na guswa na malaika.
Yeah.
Chezesha kwa bidi kina mna hii ni jidani paka ni kose tonga mdai tikisa tena sulize wapi kati unavecheza unanidatisha datisha. Tungaenda na VIP cheza na mapmp ni minabi basi na kuita kastatika kisa na hakyo na kuisha kabisa.
Tika
tika.